Nishapata ngao, nalinda pakubwa, kanipandisha dao. Kakula vikubwa, nalipsi mshangao. Bidigi digi staki tena.
Yes man, yes yes.
Nikikumisi na shindwa takusubiri. Unavionjo mpaka nimevikariri. Una majengeke mama siopo. Call me daddy.
Nipe kwa chukwa chuma, nikulishe muhogo. Fatuma, shuka chini kidogo. Usi nipe kupima, nusu wa marobo. Kunu nanda kulenga kwa nyondo.
Kwa deki kile kile kisima. Aga kani pali mzizima. Unavuri indima, niko indima. Kucheza geji mwendo fano kupima.
Amina,
unani acha hoi kiloesha kanga. Zima koro boy nataka kupanda. Mamba banga boy mado hido tanga. Wazimu nani banda jama,
panda.
Simu na yoyoma mama,
panda.
Ika waflana boda boda dada,
panda.
Acha kuangazi la bodeka jama,
panda.
Nipe kwa chukwa chuma, nikulishe muogo. Fatuma, shuka chini kidogo. Vya kupima, nusu wa marogo. Ukija kunu nata kulenga kwa nyodo.
Kwale, oh mama kwale. Kwale,
it's the kids, baby.